ngisendaweni angibhalwi fan ebusweni usalele nawubheka ubhenge ekamereni nasemini besigruva beshebizile ntuntsha DJ iyinile ijuna yudlala ijini bethuna ayibo ratatatatata shaya nezakamshana mabazinamba dlaphankalakatha nephalaphala ntwana kamduze akuhlalala bushe yathanywa wajuse phela nguliswa nguwe undenza ntoni umundenza ntoni yaza ngisabuni kanti sikhuphe undenza ntoni undenza ntoni umundenza ntoni yaza ngisabuni kanti sikhuphe undenza ntoni. Mama she is here next door zobuya ngomso
com.